It's Kaniba.
Mapenzi ya kianzi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Nisha toka na day magumen, tukaja kumwaga na miko chini. Nika repeat again and again and again and again and again. Hakuna nicho gain zaidi ya pen. Ah, sasa ukae tulie.
Nimeiweka ndani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
Tell me love is work of magic. I've been praying for something like this. Waiting, wait, sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunywa maji kwanza pumzika kwa kiti. No with the booms. That's love does not exist. Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, desperate for love. Napishana na pita njia. East to Central Africa, wapi kuna love. Killer night mold is here. I close around the world, be seeking for the love. They tell me love don't live here.
Niseme sina bahati ama mambo hayanyoka. Naye mtaka simpati, labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela, nipunguze usela. Mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela, nipunguze usela. Mana mapenzi na usela, chumbi kwenye pera.
Tafuta pesa sishindwi kwa njia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndio yananizuzua. Na ikipanda kichwani nalizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara nachoma kifua. Yote mapenzi ndio yananizumbua sana.
Oh mapenzi kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio akikung'ata usikila yoyote. Oh kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio akikung'ata usikila yoyote.
Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, desperate for love. Napishana na pita njia. East to Central Africa, wapi kuna love. Killer night mood is here. I close around the world, seeking for the love. They tell me love don't live here.
Niseme sina bahati ama mambo hayanyoka. Naye mtaka simpati, labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela, nipunguze usela. Mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela, nipunguze usela. Mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera.
The community.